Adile lavu kuni, adile okwala kuni, adile agwala kuni, ndio wewe umenipasua kichwa. Adile lavu kuni, adile okwala kuni, adile agwala kuni, ndio wewe umenipasua kichwa. Mele tigo njo konjo, hakamiga, madabazaza, bamidapiri, nireseza, hakomina lari, mai, okumavu atiberi mii. Masinyo piri, enimi, nyosini vezuri, mai, milanjoza, hagwale, nyajiaji, nanasile, ikatia isu, imolo konjisu, usini koshoro, forever ni wewe tu, tena, hakamina dini undini masu, miyosi aiko ni mafu, ikenyada aiko ni mamanifu, sura ikosi miyosi tu. Adile lavu kuni, adile okwala kuni, adile agwala kuni, ndio wewe umenipasua kichwa. Adile lavu kuni, adile okwala kuni, adile agwala kuni, ndio wewe umenipasua kichwa. Uma, unanichoma, unacheza kama nyoka.
Wewe tu, wewe tu.
L-O-V-E love, I'm in love, mbaza yote, in love, hanzi kiwono yote kuchagua zokali. Love, love, switcha kwasi, in love, disco giza si mapenzi. I'm in love, mbaza yote, in love, hanzi kiwono yote kuchagua zokali. Love, love, switcha kwasi, in love, disco giza si mapenzi. Adile lavu kuni, adile okwala kuni, adile agwala kuni, ndio wewe umenipasua kichwa. Adile lavu kuni, adile okwala kuni, adile agwala kuni, ndio wewe umenipasua kichwa.